Yeah, Hinia, Hinia clan, Hinia.
Youth for youth bila mboka hatu reform. Stress ya maziwa napunguza na ma Detroit's Pro box nimejazwa tags in Mayweather gift tunazifungua boxing. Youth for youth bila mboka hatu reform. Stress ya maziwa napunguza na ma Detroit's Pro box nimejazwa tags in Mayweather gift tunazifungua boxing. Na die form kama kanisa za Ocha. Na die kureform niko ndoni wachunge. Minimize words acha actions ibonge. Clan ni the same mheshimiwa wacho kabila. Streets ziko cold nimedunga Louis cardigan. Kunisaka home saya mboka misi patikan. Muro mkote kote nikaniko Vatican. Searching for a better way this nigga don't know how to hunt. Youth for youth bila mboka hatu reform. Stress ya maziwa napunguza na ma Detroit's Pro box nimejazwa tags in Mayweather gift tunazifungua boxing. Youth for youth bila mboka hatu reform. Stress ya maziwa napunguza na ma Detroit's Pro box nimejazwa tags in Mayweather gift tunazifungua boxing.
Spin no limit kama nduthi ya Kawasaki. Keep change na kani coin misi taki. Man dem we have to smoke in a party. Alisema nyaru ina test gas kanki. Anti-rehab nigga you can call me stupid. Napendwa na madem kama cupid. Alafu mejipin na kidungi. Usi try luck utageuzo kichungi. Morning before ni toke mina set. High grade I'm feeling high like a jet. Papedi mkini ask where we met. Situation niko sezi try kulipa debt. Like a fish no more reverses. Natuma ganji kwa pochi na na reverse. Design dedicated to your nyash. Let me sing along, dummy chance for Ivas. Morning before we talk, I'm in a set. High grade, I'm feeling high like a jet. Puppet, can you ask where we met? Situation Nico says you try to leap a debt. Like a fish, no more reverse. Natuma ganji kwa pochi na na reverse. Design dedicated to your nyash. Let me sing along, dummy chance for Ivas.
Youth for youth bila mboka hatu reform. Stress ya maziwa napunguza na ma Detroit's Pro box nimejazwa tags in Mayweather gift tunazifungua boxing. Youth for youth bila mboka hatu reform. Stress ya maziwa napunguza na ma Detroit's Pro box nimejazwa tags in Mayweather gift tunazifungua boxing.
Yeah, Hinia clan
Aptic.